ate saza lya kabaka ye kyaggwe lye yunze kusinga okuzimba essomero ly'embuga ly'obwakabaka mu kaefu w'okuzza Buganda ku ntiko nga bayita mu byenjigiriza. Enteekateeka eno kitundu ku nteekateeka namutayiika y'obwakabaka akuzza Buganda ku ntiko nga batandikira mu byobulamu n'ebyenjigiriza. Ami Katikkiro asooka Professor Twakawaase asinzidde ku mbuga eya Ssekiboobo mu ggulu emukono ku ssomero lya Ssekiboobo Primary n'atongoza essomero lya nassale ng'agamba nti kabaka yalamula kino kikolebwe okusobola okutandika okubangula abaana b'obwakabaka kutandikira ddala wansi.
Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'atambulira mu bufu bwa jjajjaawe yalengera wala n'agamba tulina okusoosowaza ebyenjigiriza tubyongeremu omutindo. N'agamba nti ajja kubeera mu kisaawe ky'ebyenjigiriza okuviira ddala eno wansi mu nassale okutuukira ddala waggulu, tubasuubira okugatambuza mu nkola gye tuyita enkola ey'omulembe omutebi.